asawara sanpo jitti lewru novembre hitaane 2023 sakraɓe heeɗiɓe to mboɗom heɗade heƴuji amen ɗile leydi mangal muɗum fuu mi calmini on sanne bisimna moɗon mi heɗade actujeune amen ñalawma hannde o mi woni ɗo hannde ɗo Ousmane ñalimo Ousmane hono ñallirɗa
ñalle jaam Ali Sifaɗa Selli
alhamdulillah jettoji Allah ñalimol hon jogaɗa sakra hannde saabi kabaruji ɗi
kabaruji ɗi jarate leydi meɗen ndi en kala haala ɓandugol larme mali ngallure kiddal nde ngallure mawde sanne le saha leydi mali ndi gonnon e joguiɗe kaɓorɗe duuɓi kewɗi joni en kala ndu ko gol biyetegol sex frende anda yala ɗo andi ɗum son anda on keɓan andude ɗum ley kabaruji ɗi kabaru tariki hannde en jara nde mbobolari ndi haalde haala bomi noddirteɗi tendoro en timminira haalde haro calɗi
ñaali bula mimi haala muɗum jaam ngallure kidan le ka warti ele wi armelide amen ndi duuɓi sappo caggal ko guɓe joguiɓe kaɓorɗe laami nokku o
e noon jatiɗo boma ko ɗo ele e région ngaji leydi meɗen ndi fuu o kabaru weeli yimɓe hewɓe sanne ka noon eɓe darta tiɗɗal goduɗo o fa nden kanankoɓe leydi meɗen ndi dara yallah mo ɓeyda heɓeneɗe e jogola no kamɓe conseiller communion ngaji gom ele e région ngaji ɗi ɓe kolti ko woni hakkillaji mabɓe dow nangitingol ngallure kidal nde fa ɓeydureɗen famkeɗen Mamadou Sama Sy
ko yam woodi to Mamadou Ibrahima Sanogo horejo conseil communal Sikasso yo caggal ko ngallure kidal naati e wi fama eɓe
mbiɗe salmina maggal paɗe leydi mallin kay hooreɓe laam hakkude radio sanne caggal Imma Dradji neɓɓe mawɗi waɗade mi weltama hannde sannen min ɓiɓɓe leydi mallin fou
to bankas toon ɗiɗo Imma Dradji gaɗaɗi kidal yiila alhaali ndenagu bonni sanne le wuddu ndu hunde ɓe mbiɗe sanne jamare oɗon nokku o Amadou Yaro yo goto e conseil communal nokku o
Bambatu
yimɓe lonɓe hiite ɓen torde amen sanne ñolman hannden ɓiɓɓe leydi mali fou weltama caggal nan o kabaru kidal heɓama nagga mbeɗa yeelo hannden ñalaɓe warande wuddu leydi ndu heɓa nangge mbeɗa han fiɗe dabiriji yallah hono dien e deƴre heɓirte
ɓeydade kabaru ndenagu laamon hanni ɗum huncande hoore wirfagol kala gollirɗe hasindinaɗe darude ɗum no potal heɓata ley saria e ley huncangol hoore janggo jeune en ɓe non holitiri tawna iba tan yetara hoorejo conseil régional minaka
ñolmana hannde dabiri an hanni feede yallah hono ɓe sukaɓe jogoɓe heɓata kawrantinede kañ e ndu watta koyɗe muɗum e hunjunol leydi yarda yesso saabi ɓe sukaɓe jogoɗe ko hewmu en ɓe hiisaka soni dabiri fiyaka ɓe sukaɓe jogoɗe nodde kawrantine ɓeyde e jamare ana tiiɗi deƴere heɓe
noona ka noon ɗum wonadi ko horejo conseil local Tumbutu Larebi Mayga holti wiide laamu o no hani jogtitade sembingol bawɗe fama eɓe yallaɓe kinno ka tilaji goɗuɗi ɗi
heeɗiɓe on mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ƴiɗo kabaruji ɗo hella amen facebook nadu compte twitter ñaali wuli hoɗum won sex friend
sex friend alesis ɗo won wawiraɓe ɓe lelle ƴaɓɓoto hakkude muɓɓen wattu joni o e yogaɓe a tawan dewgal wala hakkude muɓɓen ka ana cuuɗo gonda ɓe sukaɓe jokkolɓe a tawan ɓe cuuɗodde ɓe jiide goto fuu anda ka wala fuu ko woni goɗɗon hakkude mabɓe so wona lelde nde ɗum woni sex friend alesis
mi faami ɗum joom sanne ñaali wuli eɗum taykite sanne nde wakkati joom o yogaɓe mabɓe ka holiti wiide ana waɗa ɗum tam yella ana heɓa jaam ga ele wi psychologue m oɗo golle ka yarata feewi e nisuji amen fa ɓeydoreɗen faamo Juliette Koulibaly wonko heɓani em dow hen ɗo festango Mawdou Sama Sy ko sida sidiɓi
oɗo jokkolem waro duuɓi nogayi mo jaɓa e feewi indede hulti wiide oɗo sifamo o suƴi o yo yalla rendu hoore makko festo ɗum yata feccagal kuteji
msoɓoye
ɗi kulle yogaji ana faabo neɗɗo yeggita tampiriji kewɗi wona saabe kalsime watta ɗum mi wonan tan komin muuyi le o giɗɗiraku feeso a yii giɗɗo ma debbo ana wondi e gorko yogajo kasin a wawa mettede ga kulleji kewɗi ana wawi heɓede le muɗum hoɗe misten kersa e ñabbilaji yogaji ana wawi heɓede
alhaali jiɗi yogaji waɗata so yimɓele yogaɓe hinno ɗiɗo sifaji ɗi ko ɓuuri hewde yimɓele ɓe beltaki fewi e ley giɗɗiraku dannoɓe kulan hinnade goɗɗum ewi kanko psychologue Drissa Traoré o memi ɗum haala kuteji yogaji
la personne p
neɗɗo fuu waɗo hono ɗi kulleji yogaji nannal muɗum ana tiiɗi jommu jaati haɓɓa anni e waɗa dewgalle gurgal muɗum e ko ɓuuri hewde jaati ɓiɓɓe ko heɓete leygal gondal aw tanɓe wala ɓiɓɓe nafoɓe saabu ko hewi meɓɓe torraji tan wadda tele leydinin saabu maran fou ɓe heɓata ƴuudu kan e finatawa meɗe jadata
sociétal
kanko psychologue o no darda jamara nde rentade giggol jeddogol nesuji amen
debbo wattu no jibinata soni yawti ko saabe rewɓe yogaɓe so nani ɗum ana tutta woɓɓe immo ɓuure jonde mum woɓɓe ɗu tappataɓal
e alesise mi andana ɗum sanne ka sababuji muɗum ana kewi woni ko holti wiide binta ba o neɗɗo o kayi goto o tindini en saabe heɗun dow paalel haala Mamadou Amadou Samba Diallo kedjar meden gondo ton do faccitango Mamadou Sama Seku
de wala ko ni iyame ko
tuni debbo mo dubi mu yawtali wattu bengu nani wiide won debbo iwdo hon an han don don ututa kaso roobe be yawti wattu bengu wajibi naka be do kay hinadi dum sabi wala ko dum bonnonta be tutugo ngol yella dum do no woddobe
biki daji tuure pour kay kana taro
dum na wata yawtere am mini mag yalibul tamay hakle mada neddo na wayu gollande hore mudum tay wala bawde
wala ko bawmi wiide do mudun sanne ka meda nana sukabe jokkolbe hewbe entrepreneur en kolti wiide kebi hunde handen ka wala fuko on jogino
fewde yontere keenale adnar allandu entrepreneur em jambinado sappo tati yaade sappo e jeena e lewru novembre hitan 2023 ilando de entrepreneur en yogabe hono be ngadi sube jotti to be gon jonto fa bedro den famu anni ko mosa agma ha haybana en do hendo festango modu sama seko e sitasi dibi
e wi jibril jawara hore jo gollirde société construction nibude gollirde tawe wala foye buudu na wawi jatti wadede ka dum yata fe ciagal dabareji yogaji
la gradi
fiide dabareji e wadde imadraji daroga mur ana momni sanne do mudjun gon entreprise tawa torra la hebde kalsi amate dum hollide gollirade mudun do beme ande den duudio huna momne ko wa yar entreprise yeso fes wala bobde mawde
avec des moyens limités
djokolbe anibe nyibude gollirde kay jabana fe kado aniya e wibe do nyibude gollirde ta wala kalisi hebataake
c'est pas possible
mingi mi jamne o hajile homo fu yo gollidan e dabbobde musa ko jogi yoga anton a tambene wa faabe to gidra mebbe yoga ana faabe to sara mu en mimide mili mujunde entreprise goto ko gollidi naari bangal welti ko nyamri nanan mudun nga neddo wawa wadde entreprise ta wana hune
quelque chose
limal do gollirde kewde nangodi pabotobe djokolbe yirwinde mi joji mabbe no holtiri Mohamed Hatim Cissé jokolle anido nyibudo gollirde
impossible de commencer
ana tidi neddo wada di golleji hono mudun tan wana fe buudu goto nyol man handen gollidraje ko he ana le leedi mallin ko faabato neddo fu habbo anya wadde entreprise amna anya wadde di golleji ana faabo jamaare ko he mudun to sab neddo fu hajile be waddun ana wa nata sabe faabe to onge ngaji yogaji
organisation non gouvernementale
yalla nyibugul gollirde na heba lawul ana yafi yubattaade sanne jo en entreprise ngaji tinoda dun e kabar mudun no holtiri di do wulirde jawar construction
le halla am fina tawa nyalo mo hande o mi jaranto bobobe to
e jaranto bobobe fa kale hala bomi noddirte di tendero dum bomi fina tawa bobobe di bomi hedunde kedani be bobobe hono di puttiri batte hedunde ngadirete isiaka kulbali kedjar meden gondo ton tiuti jabu di landi andi ko hebini en do faccitango Mamadou Sama Seku sita sidibe
tendoro ne wayo mori bo tendoro
ko hawrutina ittinduru o woni hebgol kaw bamtare e weltare kedana Modibo Dambeli horojo woni be finata waji le cercle tumia
le tendoro yo jimon ko yiminte yib halfinabe hune so hebi wone mudun wattina president Modibo Keita bami laamu o yamri Touba ko be witta yoppan leedni on watti goto wohngol jimol tendoro yima
e venu
o facintini min no bomi tendoro wadete e kodum sabi dum wadete kedana faane Modibo Dambeli horojo dental kumni be finata waji tumia
el e danse
mol jimol ana mume to rewbe watti fuso batuji ana wada honema yembereji mawde noel e nannana muru fatare pak leedi amen bobobe mede wada di jimi rewbe ben watti fuso weltama be nodda nyenyo wara finabe tonduru be muma ngol jimol tenduru
tapelu tamtam
be rade dun kambe kun be fatawaji to minya ton nan darda sukaba joni be notorade sanne dido bumi ngundidi majjude sabi bumi zaman jondi isaka kulubali heban dum sujjo tamani gila to minya
do nabata en birki sambe chalji eliminatoire coupe du monde 2026 leli amendi kana wondi wadde imadaraji le hen fam
e non jati egle mali do kabare mudun match be arandeje be tapi kenyan leedi chadde be kebi baddi tati ben goto
dum wadi aljumare kenyan ma stade 28 mars to gatube bi leedi malindi o kanko kamari dumbia siku nyakate kay ibrahim masishogo kedo dam ko kanko eric shekushel ikintino jaga bule m leedi amendi sifido hen wamti kalaji mata di jati sabi pide de fu bangi goto wonno da do e pide ballon no faiso wonko landing da gongonu da o tawon kan yidu wonko landing ko na famu do mon sanni ni won tawre de dabre mo bawda jogoraade mo gondu da o jonno be be keba wadde pide de mudube ana hen kebbe wadde pide de du ana handino hen be keba yi holude ko waye wadde jonko waram holude dum ele ko warta ko equipe o mi de weltani dum sanni nyaale bulido mi kaddete kabaruji amen di kikide hanji
e alisi sa jarama do kaddete kabaruji di kikida ko sakirabe do gondo limal fu e mangal modum en jootu heda de kabaruji di kedde heda do e seda yowtire tuso grande waran jukkininde wassalam